ungajabuleli
into etholeka lula futhi ohamba kalula hayi mani into etholeka
ungajabuleli
into etholeka lula ngisebenza kanzima usebenzela impilo ya into etholeka lula futhi ohamba kalula Bayabuza abantu, Noma gunzi mabafana noma gulkun,
mabumelelo siyaya,
tina siyaya,
siyaya.